Jeremiah 2 verse 1. Lase lifika izwi likaJehova lithi, hamba umemeze ezindlebeni zeJerusalema uthi, usho kanje uJehova uthi, verse 2, ngikukhumbulela umusa wobusha bakho, nothando lwakho usengumakoti, nokungilandela kwakho ehlane, izwe elingatshalwanga. Verse 3, u-Israyeli ongcwele kuJehova, ululibo lwezithelo zakhe, bonke abazidlayo bathola icala, okubi kuyakubehlela, usho uJehova. Verse 4, zwanini izwi kaJehova ninandlu kaJakobe, nani mndeni yonke endlu ka-Israyeli. Verse 5, usho kanje uJehova uthi, ububi buni oyihlo abafumene kimi, baze badeda kude nami balandela okuyize baba yize na. Verse 6,
abashongo ukuthi uphi uJehova owasikhuphula ezweni laseGibhithe, wasihola ehlane ezweni lezingwadule nelemigodi, ezweni lomleyo nelethunzi lokufa, ezweni elingadatshulwa muntu,
nalapho kungahlali muntu khona na. Verse 7, ngani ngenisa ezweni elivundileyo ukuba nidle izithelo zalo nokuhle kwalo, kepha lapho seningenile nalingcolisa izwe lami nenza ifa lami laba isinengiso. Verse 8, abaphristi abashongo ukuthi uphi uJehova, abaphethe umthetho babengazi, ababusi baphambuka kimi, abaprofeti baprofetha ngobhali, balandela okungena kusiza. Verse 9, ngalokho ngiyakuphikisana nani usho Jehova, ngiphikisana nabantwana babantwana benu. Verse 10, dlulani eziqhingini zaseKitimi, nibone nithume eKedani niqonde kahle, nibone uma yake yabakhona into enjengalena na. Verse 11, isizwe sike senana ngawonkulunkulu abangesibonkulunkulu na, kepha abantu bami benanile udumo lwabo ngokungenakusiza. Verse 12, mangalani ngalokho mazulu, nithuthumele, nichitheke impela, usho uJehova. Verse 13,
ngoba abantu bami benzile okubo kubili, bangishiyile umthombo wamanzi aphilileyo, bazigumbela imithombo, imithombo evuzayo, amanzi angenakuhlala kuyo.
Verse 14, u-Israyeli uyisigqila yini, uyisigqila esazalelwa ekhaya na, waba kanjani impango na. Verse 15, amabhonga engonyama abhongile phezu kwakhe, akhonya, alenza izwi lakhe laba incithakalo, imizi yakhe ishisiwe, ungekho wakhe kuyo.
Verse 16, nabantwana basenufi naseThahipanesi baphuca ukhakhayi lwakho.
Verse 17, awuzenzeli lokhu wena ngokushiya kwakho Jehova uNkulunkulu wakho lapho kuhola endleleni na. Verse 18, manje unani endleleni eyaGibhithe ukuba uphuze amanzi aseSihori na? Unani endleleni eyaAsiriya ukuba uwaphuze amanzi omfula na?
Verse 19, ububi bakho buyakukulaya, nokuhlehla kwakho kuyakukusola, yazi ubone ukuthi kuyinto embi nebabayo ukuthi umhlubukile uJehova uNkulunkulu wakho, nokuthi ukungesaba kukho kuwe, isho iNkosi uJehova Sebaoti. Verse 20, ngoba walaphula ijoka lakho endulo, waziqabula izibopho zakho wathi, angiyukukhonza, ngoba kuwo wonke amagquma aphakemeyo naphansi kwayo yonke imithi ehlaza, walala njengesifebe.
Verse 21, mina ngakutshala ngumvino omuhle, imbewu elungileyo yodwa, pho uphenduwe kanjani waba yigatsha elonakeleyo kimi elomvini wabezizwe na? Verse 22, ngokuba noma ugeza ngesoda usithathela insipho eningi, ububi bakho bulotshiwe phambi kwami, isho iNkosi uJehova.
Verse 23, ungasho kanjani ukuthi angingcolile, angilandelanga obhali na? Bheka indlela yakho esigodini, wazi ukuthi wenzeni, uyikamela lensikazi elinejubane elizulazula ezindleleni zalo.
Verse 24. Nembongolo yasendle ejwayele ihlane esezela umoya ngokukhanuka kwayo. Ngubani ongavimbela inkanuko iyayo na? Bonke abayifunayo abayukhathala bakuyifumana ngenyanga yayo. Verse 25. Nqanda unyawo lakho lungabi olungenasicathulo. Nomphimbo wakho kuba ungomi kepha wathi kuyize cha ngithandile abafokazi ngiyakubalandela. Verse 26. Njengesela linamahloni lapho selifunyenwe kanjalo indlu ka-Israyeli iyakuba namahloni bona kanye namakhosi abo nezikhulu zabo nabapristi babo nabaprofeti babo. Verse 27. Abathe emthini ungubaba nasetsheni wena wangizala ngokuba bangifulathele abangibheki kepha ngesikhathi sokuhlupheka kwabo bayakusho ukuthi vuka usisindise. Verse 28. Bapho unkulunkulu bakho zenzele bona na, mabavuke uma bengakusindisa ngesikhathi sokuhlupheka kwakho ngokuba njengomumo wemizi yakho banjalo unkulunkulu bakho Juda. Verse 29. Niphikisaselelani nami na, niphambukile kimnonke usho Jehova. Verse 30. Ngibashayele iza abantwana benu abakwamukelanga ukulaywa. Inkemba yeni badlila abaprofeti benu njengengonyama echithayo. Verse 31. Wena sizukulwane bheka izwi likaJehova, bengiyihlane kuyizwayo noma izwe lesigayigayi na. Basho lona abantu bami ukuthi sesidlubulundile asisayi kubuyela kuwe na. Verse 32. Intombi ngakhohlwa yini izivunulo zayo nomakoti ichama lakhe na? Nokho abantu bami bangikhohliwe izinsuku ezingenakubalwa. Verse 33. Ulungisa kahle kanjani indlela yakho ukufuna uthando, ngalokho nabesifazana ababi ubafundisile izindlela zakho. Verse 34. Nasemphethweni yakho kufunyenwe igazi labampofu abangenacala, kungabi ngokuthi bafumene befohla kepha kukho konke lokhu. Verse 35. Uthi anginacala nempela intukuthelo yakhe ibuyile kimi, bheka ngiyakwahlulelana nawe ngokuba uthi angonanga. Verse 36. Usheshelani kangaka kuyiguqula indlela yakho na? Uyakujabha nangeGibhithe njengalokho wajabhiswa yi-Asiriya. Verse 37. Uyakuphuma nalapho izandla zakho zisekhanda ngokuba uJehova uyabalahla obethembayo ayikuphumelela kubo.